DaChimSafi.com.
Marekani mwingi
nasema exi wangu ananitaka na ogopa kuniambia akikaa na mabesti zake anaanza kunichazia mwezenu exi wangu ananitaka na ogopa kuniambia akikaa na mabesti zake anaanza kunichazia wenye mani sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu anijue sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu ninasema sasa hivi nimepata wangu dada so wewe kingwendu nimepata levo zangu dada so wewe kingwendu exi wangu ana sura mbaya halafu ana woo kama exi wako kasongo basi sema mbona wewe wenye mani sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu anijue sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu mara pika ikanipigia ameumisi utamu nikumisi una nini dada mdogo utamu hex ikanipigia ameumisi utamu nikumisi una nini dada mdogo utamu nilijua jitusima mikaona lina akili kumbe yendo zero kichwa ni kwa kesi furi yani ukiwa mkubwa halafu una akili wewe hapo lazima utaumia sehemu za siri yani ukiwa mkubwa halafu una akili wewe hapo lazima utaumia sehemu za siri ninasema sasa hivi nimepata wangu dada so wewe kingwendu nimepata levo zangu dada so wewe kingwendu exi wangu ana sura mbaya halafu ana sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu anijue sipendo nichazie kila mtu anijue sitaki unichazie kila mtu anijue oya kuna wale wanaoshare mimi naona wanacheza yani kitu linashare lakini bado linajilegeza kama mke mwenzako amekuzidi kwa kupendeza malaya usikubali ingia kati na wewe mzidi kucheza ninasema cheza kama vile mchaga kayona miela cheza kama vile mchaga kayona minoti cheza kama vile mchaga kayona miela cheza kama vile mchaga kayona minoti
kwenyu kijana mshenzi
umarekani mwingi za beauty nikiwa zuna kuna siasa sasa 92 kikosi waze wa kamongo waze wa mingo akitakita kisiwa baridi respect waze wa cape town black corner black cobra watoto wa lodi watoto wa maweu nikiwa gundimati sasa usio jee yeah.